sanku xaniban hoya uruga hayso ku asqaysan babadan ku asqaysan babadan waxay tahay 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 aw jeedadu ila taayga daysa Hattiya dakhri layi O adu galayi Amu amus Amusi madah dini Wadila oi layi Aila oi layi Wadila oi layi Aila oi layi tahay aw jeedadu ilta iga daysay wa eray qorano hadiya dakhri lay oo aad ogalay tamo amus amusi madah dene wadila oy lay ayla oy lay wadila oy ilay ayla oy ilay